Alô?
Ego.
Honorable Celestin, mwaramutse neza?
Naramutse neza.
Nitwa Ange, ndi editor w'Umuseke.
Ego.
Bo, hari amakuru tubonye muri bagenzi bacu avuga yuko mwaba mweguye.
Ego nibyo.
Mweguye ku zihe mpamvu?
Neguye ku mpamvu zanjye bwite.
Bo, biravugwa yuko ngo bifitanye isano n'uko nawe waba waragaragaye muri videwo wasinze. Byaba ari byo?
None se iriya video ni iyo mu kwezi kwa gatatu muri 2021, nagakwiye kuba nareguye icyo gihe,
Yego.
kuko urumva hashize umwaka n'amezi icyenda. Muri icyo gihe cyose rero ntago nakagombye kuba aribwo negura ubu ngubu. Neguye rero ku mpamvu zanjye bwite. Hari igihe wisuzuma mu mikorere yawe ukabona yuko hari ikindi cyemezo ugomba gufata. Yego.
Hari ubundi butumwa wenda mutanga ku Banyarwanda, ku bandi bakozi, nabo mwakoranaga wenda?
Ubutumwa natanga ni uko mu mikorere ya buri muntu, buri wese yaza yisuzuma akareba ibyo akora niba atanga umusaruro, kandi akabona n'ibyo arimo akora niba ahesha isura nziza bagenzi be n'Abanyarwanda muri rusange. Kuko hari n'imyitwarire igenda igaragara ku bayobozi bamwe na bamwe, iyo nayo ntabwo burya yari imyitwarire itabereye rubanda. Icyo gihe ufata icyemezo. Rero nkaba nashishikariza abantu bose mu byo bakora kwitwararika no kugira indangagaciro zibereye Abanyarwanda.
Ubu ngubu ugiye gukora iki?
Yewe ntabwo imyaka yanjye ntabwo iraba myinshi, kandi ndacyashoboye, mfite byinshi nakora
Yego.
nkurikije n'ibyo nize. Kandi nubwo utashaka akandi kazi, hari n'uburyo bwo kwikorera no kwihangira imirimo. Hari byinshi cyane, byinshi byinshi byo gukora, iyo kuba ngubu ntibitekerezaho neza, ariko birahari.
Honorable, murakoze cyane.
Murakoze cyane mama.